vista, sivichiri vya mpita.
Audio cover production.
Nero na wene chana, ni chochi kanyita.
Lelele, nesho nyusisho swire, sikuwe jirango jelita ya. Na bata kawato kire, awe jitwa kula malindo machiro.
I'm there for you, baby there for you. My everything is for you. I'm loving you, loving you.
Kwa yo makanisa niwe baka wakira. Muna ika kuwenyu, baby yo kuwenyu. Ngama yu ombedib yo kuwenyu, bambie kazi yo kuwenyu. My love is original, she got everything. Selangata yellow mafako, awitab yo see, she got the style. Nangalichi baby cha unisune sune. Unibude bude nga kanyonyika unibude bude. Muno iku kuwenyu, baby ya kuwenyu. Nama iyo meri ya kuwenyu.
Ya my love. I'm there for you.